To the Lord of the ball, cause I step in the name of love with her. Yeah. Na kufata kila semu na yo pita Facebook, Twitter, makes a BBM, goddamn. So get karibu, I like the way you move. Let me take you back,
back to the groove.
Sonia, come here, baby, nina info. Napenda kuona ukicheka, cause napenda hizo dimpo. I'm simple, makosa nimerealize. Mani mekuji right now, kwa apologize. Na kumbuka zamani, tunatoka magetoni. Tunapanda pantoni, kuelekea Kigamboni. Kwa pamoja mpaka Southside Beach. Marafiki usiwamini, wengi wao ni masnitch. Nimesikia story na hook na the man. Lakini nimesamehe, shorty, here we go again. Najua wewe kijana na unavutwa na starehe. Mini gangster baby, nimejifunza kusamehe. Uvumilivu nao, toka pindi uko sturi. Sukura kati ya miguu, sabwa mila na the story. Witness la tosha kama Mac 11. I swear to God, nikikuona na you're in heaven. Nazi kisses like mwa. Yuma ikifika twenzetu zo mwa. Tukupate flashback, toko kupita mo. Tukumbuke ili life ya long time ago. Imagine having sex kwenye jacuzzi. Alafu mlimani situ tunaenda kuchiki movie. Nimechosho nazi sound za kuwa fiodo mide. Twenzetu basi machos band kwa sister DJ. Mini mpudi baby na control my temper. When you have to be siku tweet ki gangster. Kikweli mama, I like the way you talk. Yoni ikifika twenye evening walk. Maisha ni mwendo bado tupu njiani. Chunga sana baby usije ukabugi ramani. Me bado ni kijana na make more money. Ndo mana na imba kwenye sound up hip fuck machani. You're real.
Break it down, yeah.